sembera nina mumutima ekinnuma mazina kyebbanga ddene era ndudde nga nkikukusa kati njagala okwatula naye nsobi tonyigira kuba kijja kukunyiga kumama kazinyabo ekintu ekinsoyasoya sikikugamba nti oba nkunyoomye kuwa kitibwa ekijjuvu tekikunyiza nsobi mami bino byenzunga ng'empewo kantewukola okuba obulungi nsonyiwa sitaani yankema enzaala y'abaana ebbali kati nkusaba onzikirize bajjeyo mbasembeze bakulire mu maka gano awali mami waabwe ne ddadi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe ensonga ze nkugamba maama tezikwana mu busungu era nkusabye kakkana tusolovinga ekizibu kino mu byonna kye nzikiriza waakiri owala n'ennyobajjabo abaana tubasasire baleme okufa obumbula n'ekyokubayita nti b'ebbali kikombe kati bonna bananze mbazaala fe tulina okubakuza nze kitaffe waali atemya yatuzaala mamama nga kkumi era ffenna twakula nga tetulina mu musosole ate nammwe nawulira nti ewammwe baabazaala bwe batyo wano olinawo baganda bo nga bamaama bammwe bawufu bwe ntuukidde okwatula n'omutima gumbunya essanyu zikiriza nkubuulire twafunyeeyo bebi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe n'ebirooto byenfuna ekiro nga neebase kandaba abaana bange gye bali tebalya mmere kyokka wano tukkuta n'ebigere ne tusindisa era bweberemeddewo emugiwa kasasiro bampulira mule nnumwa era ne mbasasira okukulira mu buyinike ewatali abalungamya okwanosabo nyambe owulire byenkugamba byonna abaana tubaleete bakulire wamu nga bambeemu kyensaba mukwano mama w'abaana bano bonna baana olina okubakuŋŋaanya enensi bwetyo bwerina okubeera fetulabirire baana bali tujuna mu bukadde bwaffe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wanoobazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu
Remember where you got it from. www.djericom.com